mependa vinywele vilivyo kidefuni, au mependa mikunjo nikiwa kitandani. Mana misio mzuri kumshinda Hasani. Yani shukuru Mungu mama kijacho shakua, pia na muomba Mungu weze sara majifungua. Kami ni mipanga shume itaacha kukusumbua, kuyo mtoto wa kwanza jina lake atatafutiwa na Mungu wa Vera. Oh mwananae tumeturi sana, alichosema mpenzi ni ngumu kuachana. Oh mwananae tumeturi sana, oh alichosema mpenzi tuwezi achara.
Nimempata mtoto mbichi, oh mbichi mbichi, nie chumvi ndo parachichi, ndo parachichi, oh mbichi mbichi, oh mbichi mbichi, tafiki bali eno matapishi, mbichi mbichi.
Nimempata mtoto mbichi,
oh mbichi mbichi,
toka kitambo mbichi mbichi,
oh mbichi mbichi,
baby, yeah.